Fresh Out from NigerRemix.com.
Wala ni kain jalani Dali ba fana gani jalani kwa jila Wala mani jalani Yile ni ngozi Suwani tali kwa jila Yale nshaya
NigerRemix.com.